Ganitolezo kwenzi simo sami sishintshe malanga nangane obangane Dihlala likhandle zitohweni zami smogo siphise mali obanganayo Babize bakwaze ndihole kanencane lami le mayi sonini bapale nagunyakala mayi yayeni bo hayeyeni bo ngiyashweleza mama
sengithi imali 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 wasangane nomali ngane nomali imali 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 wasangane
Thank you.